Heirs of the Night, Season 2, Prison of Eternal Light.
God bedring, pappa. Jeg skal holde klanen vår sterk til du frisk igjen.
Lars has tears in his eyes as he bids his father farewell.
Han trenger ikke det lenger, den trenger du.
His uncle Ragnar hands him Magnus's sword.